tänään. Rockboy. Kyllä weekendi ni party, nama tire, piga piga, sasa kama koko. Nama odi, wana kemba, wana lamba, wana washa, wana lipua. Kyllä weekendi ni party, nama tire, piga piga, sasa kama koko. Nama odi, wana kemba, wana lamba, wana washa, wana lipua. Yule manzi amebeba mali kama vera, ukichapa ana drain tu aloe vera. Mbele akipita mbogi ana roa roa, itakevo na borayo washike matire. Party, juu ya party, ati party, niku party. Mayengsu wamekampiga viboko, modinare kam tukingale. Party imenes akuna kulala, izo madrinks jaza kwa meza. DJ ni munoma apewe kajaba. Sisi ndio polisi hakuna kutishwa. Kila weekend ni party na matire, piga piga sasa kama koko. Na maodi wanakemba, wanalamba, wanawasha, wanalipua. Kila weekend ni party na matire, piga piga sasa kama koko. Na maodi wanakemba, wanalamba, wanawasha, wanalipua. Musupa wera, cheki anachoma mbogi. Iyo kitu ni kizito sikingale. Piga piga sasa kama koko. Washa washa na moto kawake. Rorora lipua marisasi. Kemba kemba ukafunge na kamba. Chapa chapa achore namba saba. Ikifika tuchane na vera.
Yule manzi amebeba mali kama vera. Ukichapa ana drain tu aloe vera. Mbele akipita mbogi ana roa roa. Itakevo na borayo washike matire. Party, juu ya party. Ati party, niku party.
Kila weekend ni party na matire, piga piga sasa kama koko. Na maodi wanakemba, wanalamba, wanawasha, wanalipua. Kila weekend ni party na matire, piga piga sasa kama koko. Na maodi wanakemba, wanalamba, wanawasha, wanalipua. Cheki hapa tumekam na mamboko. Tushikishe hadi zitushike. Kisha ziki nice tufike keroro. Ukenipa nida chapa kaparara. Juu hizo mali hazija parara. Matire wako rieng ya maviboko. Si leo tunapiga tu viboko. Maviboko, maviboko. Si leo tunapiga tu viboko. Maviboko, maviboko. Kila weekend ni party na matire. Piga piga sasa kama koko. Na maodi wanakemba, wanalamba, wanawasha, wanalipua. Kila weekend ni party na matire, piga piga sasa kama koko. Na maodi wanakemba, wanalamba, wanawasha, wanalipua. Kila weekend ni party na matire, piga piga sasa kama koko. Na maodi wanakemba, wanalamba, wanawasha, wanalipua. Kila weekend ni party na matire, piga piga sasa kama koko. Na maodi wanakemba, wanalamba, wanawasha, wanalipua.